Sebona bangono, ngambizwa tinono, wathi mina nginamoto, but it's trying ngoba ngithole wena, ngizohlala kahle. Bayokhala bafwe, but ilawu khontana siyakubona, uhleli kahle, lo muntu kuphethe kahle. Plus ikutshala ngimfuno yofana nawe, tshala ngimfuno yongiphatha kahle.
Oh, she's